Sela wenzi stiniseko sokuthi uyakholelwa ngoba uyozokusiza. Mawu kholelwa ngoba uyozokusiza. Bonke sikwenzayo mihla namalanga iyo Nkosi Nkosi, asifunde ubekezele ithuba leza, ithuba lethu leza. Bonke sikwenzayo mihla namalanga iyo Nkosi Nkosi, asifunde ubekezele ithuba leza, ithuba lethu leza. Ithuba lakho leza, ithuba lakho leza, ithuba lakho leza, ithuba lakho leza.
Oh,